entertainment. Inkinga yale ngoma aina message, aina message. Jamisa bantu kuphela. Kesha yale ngoma, kesha yona, kesha yale ngoma. Shanga chumphakathi, kesha yale ngoma. Kashaya lengoma, kashaya lengoma, shanga chumphakathi. Kashaya lengoma, kashaya lengoma, kashaya lengoma.
My memory
ilengo
into to make and love you
ilengo
shaya lengoma
ilengo
shaya lengoma
lengoma
shaya lengoma
lengoma
shaya lengoma ingoma le another thing yes.